trust, on the trust,
oh, yeah.
On the trust.
Tim keep begging, oh yeah, and on the music, oh yeah, woo, oh yeah,
it's your boy,
oh yeah,
okay,
woo.
Wanapenda mimi ninavyova, swaga zangu za wakosha kweli bara, na so maduto tama jamaa, na wajui kumbe chizi bonge la jaa, na mimi napenda gabege bege, nene kama gege, hizo ndo na jege jege. I hear it's not my wiggy wiggy. Baby, when the reggae speed, they can dig it, dig it. Double top picture leo, ni follow insta leo. Sisubili mpaka ntoke kesho ndoni kwa video. Come on juice tuka leo, washa nifika vyeo. Weka mbali na watoto beki tatu mpaka mkeo.
Kwa leo itabaki leo, sema ya kesho kimeo. And of course ya takopeo, ushusha itimia leo. Nenda uli mwenye kombeo, nituso ni kupengeo. Wapie kimesha tuka timki degi tupwe leo.
Usimone brother meni na nyumba kapendeza.
Deza,
deza,
deza.
Kinesi tezi kumbe labda maisha ya memuweza.
Weza,
weza,
weza.
Bila snicker backpacking gongoni na kinchunga njitisa fegi kama zore we be sipping that liquor pembeni wanangu zo slang katumeshuka na better cherry homies that ahuni wako heavy bande hizo wakatizi kitambo shaweka bere bina na waka mbona tadata mwini mekoka katakata nuinda chata na nimanya kibiza manyumbu kila kichaka life langu kama move yani kwishu inataka ujuze wanani soma kwenye nyuze mindo kwa mze sipotezi na miruze. Life langu kama movie, many questions inataka ujuze. Wanani soma kwenye nyuzi, mindo kwa mjesi kwa jezi na miruzi.
Usimone brother meni na nyumba kapendeza.
Deza,
deza,
deza.
Kinezi lezi kumbe labda maisha ya memuweza.
Weza,
weza,
weza.
Ipamba za kwa zima, umefuko ni pesa sina.
Asa
ipamba za kwa zima, umefuko ni pesa sina. Team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging. Say team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging. Say team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging. Say team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging.
Kufanya sili sana mkisepa na bugia. Asubuhi kwangu chai na bamia. Ila ukiniona wala wezi fikiria. Bonge la shadow baro nige mixa kunukia. Kumbe shati la juma chini jinsi ya waire. Dele na wagongea wako aire. Shady Steve no mavi ya tu big mile. Nisha pendeza mida tukutane highway. Kulabia kulabia nanya talipia talipia. Bili tukiletwa na kimbia na kimbia. Mbona baby baby shazowea. There's a lot of niggas out there,
out there.
Doing what I'm doing out there,
out there.
Ila ndwe tayari shatokea. Utaishi ye mjini maiti.
Keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging. Say team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging. Say team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging. Say team keep bagging, keep bagging, keep bagging, keep bagging.
Keep baggy, no name music, Pity Wonder, Don't leave,
yes,
Scarface,
I do it,
oh yeah, Twende.
I said, Tim, keep back, keep back, keep back, keep back, you say, Tim, keep back, keep back, what, keep back, keep back, you say,